erikulembeddwamu eri abamalayika erikulembeddwamu mwoyo mutukuvu tugende mu maaso ate neera okutukulemberamu kitaffe omuyinza w'ebintu byonna kwebaza olw'akaseera kalungi kootuwadde okugulumiza nga tukuddiza ekitiibwa
n'ettendo
era nga ayi kabaka ba kabaka tusiima emirimu gye emikulu gy'okoze mu masekati gaffe watugamba ng'osinzira mu ngeri esuula esooko lwa bimusatu nti mukkiriza okunenya kwange n'abayiwako omwoyo wange n'abaleeta okutegeera ebigambo byange naffe mukama tuzze n'okweyongera okwenenya era nga tusaba otusaasire obutali butuukirivu bwonna n'okusobya kwonna era akabonero k'akalungi ak'okuweebwa omwoyo omutukuvu okutegeera ebigambo byo eyongereyongere okulabisibwa gye tuli kubanga watusuubiza bikwa batuma esula ey'okubiri n'otugamba nti mukkirize mwenenye munaaweebwa ekirabo ye mwoyo mutukuvu era tukwebaza mukama tugenda mu maaso n'okwetereza omwoyo omutukuvu ayongedde otutuwa amaanyi abo watusuubiza bikwa batuma esula esooka omwoyo omunaana naye omwoyo omutukuvu bw'alijja alibawa amaanyi weebale mukama waffe yesu kubanga watumanya nga tulina bingi ebyokutubuulira n'ebyokutubikkulira naye mu kiseera eky'obutaba na mwoyo omutukuvu tuba na sitoowa emala naye omwoyo omutukuvu omutuma okujja gye tuli atuyigiriza byonna atujjukiza byonna atubikkulira byonna era nga leero mu lugendo lw'eggulu atuwa ekirabo eky'okujjukiza eri amawanga gonna ag'omu nsi weebale kitaffe weebale omwana weebale omwoyo omutukuvu olw'okutwongeranga omwoyo w'amagezi omwoyo w'okutegeera omwoyo w'okuteesa omwoyo w'amaanyi tulaba amaanyi agali mu kigambo ogira bamalayika eriweereza era erituukiriza ekigambo kya katonda n'otuwa omwoyo w'okumanya tulyoka tumanya katonda omu w'amazima ne kristo yesu gwe yatuma okunyweza obulamu obutaggwaawo era tukwebaza olw'omwoyo w'okutya mukama atuyambye okukyawa ekibi n'okuyamba abangi okuva mu kibi nga tubaleetera okutegeera ekigambo kya katonda linnya lya mukama waffe yesu webale omwoyo wa mukama webale mwe mwenna ejjiri abamalayika abatukuvu abakoze naffe okubunya ekigambo kya katonda okulwanirira abaana ba katonda okugabirira ekkanisa mu linnya erya mukama waffe yesu era nga tusaba mugende mu maaso n'okukola omulimu ogwo kwebaza kitaffe kwebaza omwana n'omwoyo omutukuvu mu linnya erya mukama waffe yesu amiina wetuulireko yesu yebezibwe nyo abooluganda tukyeyongerayo n'olugendo lwaffe olw'eggulu tukyalaba ebyo biri mu kibuga kya katonda yerusaalemu ekyomwa ekiri mu ggulu eryasooka okutondebwa mu kitundu ekyawaggulu era nga tumanyi tutya kitundu kino ekyawaggulu tujja kumala tulabe eggulu eryokubiri mu kutondebwa erimu ebiramu ebina then neggulu eryokusatu erimu olusuku lwa katonda n'entebe ya katonda wabula kaakamu tukyakomekkereza okulaba ebiri mu bufunze eggulu lino eryasooka okutondebwa omusiŋŋanibwa ekibuga kya katonda yerusaalemu eky'omuggulu yesu yebazibwe nnyo era nga bwe twatandika okulaba ebibinja bamalayika omusanvu bufunze n'emirimu gyabwe tulabye bingi nnyo era twatandise okulaba mu bufunze nga bwe tugenda okweyongerayo nga tukyalaba mu bufunze obulamu bw'abamalayika bamalayika abatukuvu n'abatukuvu ba katonda okuva ku nsi mu kibuga kya katonda yerusaalemu eky'omuggulu yesu yebazibwe nnyo nzijjukira nga twabadde tumaze okuddamu okweyibuuza ebimu
natuzeemu ku bibuuzo ebimu
z'ekimu
ku kibuuzo
bwekitukitwazeemu
jjo
nti
ddala ekibuga kino
kyabamalayika
abatukuvu
n'abatukuvu
ba Katonda okuva ku nsi
okugamba
nti bamalayika abalondemu n'abalondemu okuva ku nsi
ekibuuzo
ekyo twakizzeemu
era
nitukakasibwa nti ekibuga kino Yerusalemu
eky'omuggulu
nga bwatunyonyola mu Bibulaniya essuula eri eyekumi
n'ebbiri
nitukwaniriza mu kibuga kya Katonda
Yerusalemu
eky'omuggulu
nkuŋŋaanira
eddiini ly'abamalayika
n'abatukuvu
ba Katonda
ekyo
nno twagenze mu maaso n'okukikakasa era nitumala nitulaba akalemero ak'okubiri ebyokulabirako eby'abatukuvu abangi abaatwalibwa mu kibuga kino Yerusalemu
eky'omuggulu
ebirabika mu ndagaano
enkadde
ne mu ndagaano empya
twalabye
bangi ku abo abatwalibwa mu batukuvu
yesu
yebazibwe nnyo
nga
kyongera otukakasa ekibuga kino Yerusalemu
eky'omuggulu
kyabamalayika abatukuvu n'abatukuvu ba Katonda abaasooka okuwandiikibwa mu ggulu
n'abo
abatukuzibwa leero yesu yebazibwe
nnyo
so olwaliro twagala okweyongerayo
n'okwanukula
ekibuuzo ekirala
ku
by'obulamu bw'abamalayika abatukuvu n'abatukuvu okuva ku nsi abaleetebwa mu kibuga kino Yerusalemu
eky'omuggulu
kulinayo ekibuuzo ate nga kyakodda
kuddibwamu
nti abatukuvu bano abava ku nsi abatwalibwa mu kibuga kya Katonda Yerusalemu eky'omuggulu bava mu bantu bokka oba ne mu butonde
bwonna
yesu yebazibwe
nnyo
so twagala okulabika nga n'ekibuuzo kino
nakyo
nga kyanukulwa
obanga
ddala abatukuvu abatwalibwa abava ku nsi abajjibwa ku nsi
nebatwalibwa
mu kibuga Yerusalemu
eky'omuggulu
bava mu bantu bokka oba okuva mu butonde
bwonna
yesu yebazibwe nnyo so twagala kulabika nga tuddamu ekibuuzo ekyo n'ebibuuzo ebirala bingi nga bwe twawuliddeko mu
kusooka
yesu yebazibwe nnyo mu kaseera kano ogenda okumanyira ddala obanga obutonde bulina emyoyo obanga
nedda
kubanga abasinga mu bantu bagamba
nti
obutonde bulabika tebulina mwoyo
era
nga abala bagamba nkirabika obulamu bwabwe bukomaawo
naye
nga ate ye mukama alaga nti bayingira mu kitiibwa ky'abaana ba
Katonda
kama byatwala okwongera okunyonyoka mu lugendo
olwatambula
mu Bayibuli okusobola okukakasa amazima
g'ebyawandiikibwe kituufu
nasiŋŋaana obutonde obulala abatukuvu abava mu butonde obulala
obutonde
butali muntu
butonde
nga ebinyonyi
ebiwuka
ebyennyanja
ensolo
ebimera nga bitwala nabo abatukuvu baabwe
emyoyo
gyabo bwe gimaliriza emirimu
gyagyo era
nga giyingirira ddala mu kitiibwa ky'abaana ba Katonda
okutuuka
okufaananyizibwa ng'era
bamalayika
bw'otuuka eri tojja kusiŋŋaanayo mbuzi
You still see the spirit in the glory of the angels. Let me show you what they were doing, what work they were doing on the world. Friend, on the world, they were among the creations. The spirit of that saint, the angel in the image of the angels.
Let
me show you that this spirit came from the creation.
So we know there
are things we must understand in the kingdom of God. And here we have to take away human wisdom and the human thinking. But accept the mindset of God. Not many of the people hold the mindset of God.
What
God tells us as we begin to explain that word. He speaks us with the first Corinthians. And he speaks this on his mindset. First Corinthians chapter 2.
From verse 9.
Yes, we have
a praise Jesus so much.
What were you doing in you?
They are many things. And your eyes have never seen of them. They have never entered your heart. And neither your ear. Never heard of them. Aspect we are heading to. Seeing the saints who come from the creation.
Yes,
praise Jesus so much. It's a word very far from human hearts.
And
the person cannot just think that they too can be given freedom
and
the glory of children of God. But we see that they are just creations.
You
see there, a goat, a hen.
Not that
God was pleased them to be in that image to serve us.
So when you
now in those you're going to be hearing. Your heart may not have gotten it before of knowing of it. Even some has never heard of it.
And
another has never seen of it. And it hardens for their understanding. But he says that this Holy Spirit is the one who tells you all works God does under the sun. And those which another may force to try to
check
out. Though they will receive few sleep day and night, they can never see them.
So let's
really move on to here.
Abakolise chisoka esule yokubiri nolunyiriyolwekumi.
First Corinthians chapter 2 verses 10.
Na yefe Katonda yatubibikulira kuwomwoyo kubanga omwoyo anoonya byonna era nebitategerekeka ebya Katonda.
Yes, you have to
praise Jesus so much.
God revealed
us in this journey of heaven, which was moved through the Bible.
That's
a book of reminding us and revealing us all truth. And
he
passes through his Holy Spirit.
Check
out the unknown things of God.
When
someone meditates upon them, they still fail to understand them. And when you look at this creation, when the word gets fixed on them, have a spirit or not, what's on them?
There
are things you see and they are ununderstandable. Even those who come out to try to speak of them bring darkness to the castle of God,
words
without knowledge. Remember, God accuses us of that case.
He
speaks in Job 38.
kuteeza mukuteeza.
What is that in my counsel?
Neri gambe bitalimu wadde
okumanya. What without knowledge?
So kubikwatagana n'obutonde.
Now concerning the creation.
Okubeera nga nabo muyingira mu kitiibwa ky'abaana ba
Katonda. To enter glory of children of God.
Bantu bangi baleeta ekizikiza mukuteeza kwa
Katonda. People bring darkness in the counsel of God.
Neri gambe bitalimu wadde okumanya.
What without knowledge?
Naye kankano tugenda mu maaso n'okuleeta okumanya.
Right now we move on bring that knowledge.
Kuli kikuteeza kw'ekigambo kya
Katonda. Which is the counsels of the word of God.
Kati ekigambo kya Katonda ge mazima ge
nyini. Word of God is the real truth.
Era bwekakuwandika kugamba nti kati emyoyo obutonde bulina emyoyo.
And when it gives you and tells you creations have spirits.
Era oluvannyuma lw'emirimu gyagyo.
After their works on the world.
Oyingira mu kitiibwa ky'abaana ba Katonda.
They enter glory of children of God.
Oyinza kuwakana na kulowooza lya Katonda.
Can't argue with the mindset of God.
Era toyinza kuwakana n'okuteesa kwe.
Can't argue with his counsels.
Oleeta ekizikiza mu bigambo.
Bring darkness in words.
Ebyobutuukirivu
of righteousness
ebitalimu wadde ekyenyodde newankubadde
ekikyamikyamu
kubanga ye Katonda byayogera byonna biri mu
butuukirivu
atweyongereyo obulire Abakolinso ekisooka essuula ey'okubiri olunyiriri lwa 11 kubanga muntu ki ategeera eby'omuntu wabula omwoyo gw'omuntu oguli mu ye era bwe kityo n'ebya Katonda siwali abitegeera wabula omwoyo gwa Katonda.
Yes, you must be praise Jesus so much.
Bwe kituuka ku myoyo gy'obutonde.
When it preaches on the spirits of creation.
Awaje Egypt oluvannyuma lw'okutuweereza.
Where they go after they have served us.
Mu ngeri zonna ze baabitumamu okutuweereza.
Always they send them to serve us.
Ekyo kyo.
That one.
Kiri ku mwoyo wa Mukama yayinza okutunda emyoyo.
Upon the spirit of God is the one who can explain us.
Era nga amazima g'ebyo byonna yagateeka mu byawandiika
ebitukuvu. The truth of all things put them in the Holy Scriptures.
So, nze mu kugenda mu lugendo Mukama okuntwala mu lugendo.
Now he could take me to the journey of heaven.
Yayagala kulabikanga jayo amazima g'ebyawandiika.
He wanted to bring out truth of the scriptures.
Okutujjukiza amazima g'ebyawandiika.
Remind us truth of the scriptures.
So kaseera kano nga tusoma ku bulamu bw'abamalayika abatukuvu.
As we study the lifestyle of holy angels.
N'abatukuvu abava ku nsi.
And the saints from the world.
Abatwalibwa mu kibuga kya Katonda.
Those taken in the city of God.
Yerusalemu eky'omu.
Jerusalem of heaven.
Tuzze ku kanyomero kano akabuuza ekibuuzo era eky'okuddibwamu.
Come on this asking a question which we are going to answer.
Tugamba nti abatukuvu abajjibwa ku nsi.
He said the saints who are quoted from the world.
Abatwalibwa mu kibuga kya Katonda kino.
Are taken in the city of God.
Yerusalemu eky'omu.
Jerusalem of heaven.
Bava mu bantu bokka.
They come only from human
beings.
Even from the other creation.
So twagala okwanukula ekibuuzo.
We want to answer that question.
Twagala okuleeta ebyo
We want to bring those the Holy Spirit gives. Witness over in the scriptures of truth. And not speaking stories. Neither our mindsets. But to bring the total mindset of God. The counsels of God. The knowledge of God. Let's move on with here.
Abakolinso ekisooka essuula ey'okubiri olunyiriri lwa 12.
First Corinthians chapter 2 verses 12.
Naye ffe tetwaweebwa mwoyo gwa nsi wabula omwoyo oguva eri Katonda tulyoke tutegeerenga Katonda by'atuwa obuwa. Olw'13 n'okwogera twogera ebyo si mu bigambo amagezi g'abantu bye gayigiriza wabula omwoyo byayigiriza.
Yes, you must be
raised Jesus so much.
Mukubuulira kuno kwonna.
All this preaching.
Kuleeta okubikulirwa kuno kwonna.
All this revelation.
Okwolesebwa kuno kwonna.
This vision.
Tetwagala kuleeta mu magezi g'abantu bye gabuulira.
We want to bring what human wisdom.
Naye amagezi ga Katonda googera ki?
But the wisdom of God speaks what?
Ku batukuvu abava mu butonde.
The saints who come from creation.
Oba kali emyoyo egiva mu butonde.
The spirits which come from creation.
Ayogera nga ffe bwe twogera mu ndowooza zaffe.
As we speak in our mindset.
Oba ekitiibwa kituufu kyabayingiza mu kityo kyayogerako
nti
nabo bayingira mu kitiibwa ky'abaana ba
Katonda
oluvannyuma lw'emirimu gyabwe ku nsi
kubanga
tugenda kuleeta ekyo mu mazima
g'ebyawandiikirwa
era nsuubira nga teri muntu n'omu ku mmwe agamba nti akkiriza
Katonda
ayinza okuwakana n'ekigambo
kye
ayongera okutunnyonnyola ng'agamba Abakolinso ekisooka essuula ey'okubiri n'olunyiriri lwa 13.
First Corinthians chapter 2 verse 13.
N'okwogera twogera ebyo si mu bigambo amagezi g'abantu bye gayigiriza Wabula omwoyo byayigiriza. Bwe tugeraageranya ebyomwoyo n'ebyomwoyo.
Yes, you have when you praise Jesus so much.
Bwe tuba tuleeta okutegeera kuno.
When we bring this understanding.
Atuleeta okumanya kuno.
And we bring this knowledge.
Okubikulirwa.
The revelation.
Etwagala kwogera ebyamagezi g'abantu bye gayigiriza.
We don't want to bring that human wisdom teaches.
Naye omwoyo byayigiriza.
But what the spirit teaches.
Nakwasaganyiza ddala ebyomwoyo n'ebyomwoyo.
Connect spirit of things with spiritual truth.
Ogenda mu maaso n'okwasaganya ebyomwoyo.
Move on to connect the spiritual things. We know that the scriptures are the spirits.
Speaks
with us in the John 6, chapter
63.
John 6, verse
63.
Praise Jesus so much.
According
to John 6,
verse
63.
He
tells
us, the
words I say to you,
they
are spirit,
they are
life.
So we connect
the Holy Scriptures.
Bring
out the Jar of Heaven, move through the Bible. And
it
brings you the Book of Remembrance to reveal you truth of all things. And even next time,
when
we speak of the saints who come from those creations.
To
join on the saints who come from the human beings. Joining the saints who are angels in the glory of God.
Yes, we have a
praise Jesus so much.
He
moves on and tells us.
Verse Corinthians
chapter 2, verse 14.
Naye omuntu ow'omukka obukka. Takiriza bya mwoyo gwa Katonda.
Bwetutuuka okunnyonnyola ensonga zino. When we reach to explain the thing.
Mulimu omuntu nga ye akyali mu mubiri gwe akyassa mu kkamuli.
People and they are still their body breathing breath.
Nga kizibu nnyo okukkaanya n'ebyomwoyo kutukuvu bya Muganda.
And we have to agree with what the Holy Spirit tells them.
Kaseera kano k'okunnyonnyola ku batukuvu abava mu butonde.
It is a moment of explaining saints who come from creations.
Emyoyo gy'obutonde.
The spirits of the creations.
N'engeri gye giyingira mu kitiibwa ky'abaana ba
Katonda. How they enter glory of children of God.
Okufaananira ddala nga bamalayika abatukuvu abali mu ggulu.
Like the holy angels in heaven.
Abantu bangi.
Many people.
Balina endowooza egamba.
They have a mindset saying.
Ebyo bisolo binyonyi binyonyi.
Those are mere animals and birds.
Biwuka.
They are insects.
Bimera.
They are plants.
Naye nga bwe tuba tutuuka mu kutendereza.
When we reach into praising.
Bawulira nti kutendereza Mukama.
Hear that they praise God. How they praise Him when they hold no life. But they hear they praise God.
Yes, we must
praise Jesus so much.
So, we want to see
how they finish their works.
Verse Corinthians
2:14.
Naye omuntu ow'omukka obukka takkiriza bya mwoyo gwa Katonda. Kubanga bya busirusiru gyali.
Yes, we have praise Jesus so much.
But don't keep on your songe.
When we reach to explain this issue,
omuntu ngali awa
kasabu sa. The man is just breathing.
Ataina moyo wa Katonda
kwa hiyo. No spirit of God in them.
Era katakiriza na moyo wa Katonda kujia kwa hiyo.
Except God's spirit to come in them.
Utu kwa kuni nore songa zinaiza no kura mwukira bia
busirusiru. When we reach to explain the things, they may see you speak foolishness.
Kwa uriyo munga mati. Ensolo ngezo nayo zimala emirimu zaazo.
Tell someone when animals finish their works.
Ziyingire mu bwakabaka bw'omuggulu.
They enter in the kingdom of
heaven. Kitiibwa kya
in the glory of God.
Kisirusiru kibinono
byayo. What are you speaking about?
Ngalabira ddala yiyo ow'ekitiibwa yesa.
The ones who are only glorious.
Kyonga kiddo obutali butuukirivu
bwonna. They are filled of all unrighteousness.
Kubanga omuntu omutuukirivu tawakanya magezi ga Katonda.
A righteous person never argues with God's wisdom.
Yes, he was
raised Jesus so much.
Naye kati atukegisera nga bimunyonyola.
He reached a time when what he explained to them.
Nga ufarabiranga da mtu kati bimtandisa mugabya.
And you see, as if what you told them is foolishness.
Kati wotu kuko kunyonyola kumeyo jo butonde.
When we reach to speak of spirits of creations.
Mulamu obutonde tondo obwenjawulo.
They look at different creations.
Kale obwenjawulo obulala bufaanana bulala.
The others appear different.
Naye era birani Katonda yasima okubuwa emibiri egyengeri
eyo. And he forgot God was pleased to give them bodies of those kind.
Now when Abu Yam with Fananich
and you to give you in his image.
He
was pleased to give others in his image.
Who
has ever made King Nebuchadnezzar an animal?
King Nebuchadnezzar of Babylon.
King Nebuchadnezzar of Babylon.
He
has ever made him an animal. You can be an animal.
Yes, he was
praise Jesus so much. Let's finish here.
Abakolise kisoke sura ey'okubiri olunyiriri olw'ekkumi n'ennya.
First Corinthians 2:14.
Era tayinza kubitegeera. Kubanga likeberwa na moyo.
Oyo kumanga ufuna moyo wa Katonda
mu. Must get the spirit of God in you.
Osobola kubira ebigambo bino gye nayo lekera
mu zina. Where these words end.
Abakolinsa kitoke sura yo kubiri olunyira 15.
First Corinthians 2:15.
Naye omuntu ow'omwoyo akebera byonna naye ye yennyini takeberwa muntu yenna onyole 16 kubanga ani eyali ategedde okulowooza kwa mukama waffe alyoke amuyigirize naye ffe tulina okulowooza kwa Kristo.
Yesu yebazibwe
nnyo. Praise Jesus so much.
Ani yali ategedde endowooza ya mukama waffe.
Who has ever known the mind of God?
Alyoke amuyigirize.
That he may teach them.
Kubanga mulimu abamuyigiriza nga bamugamba ebitonde bye tebirina
mwoyo. Those who teach and they say his creations have no spirit.
Naye ye yabitonda kennyini agamba birina.
But he who created them he says they have a spirit.
Naye ffe olw'okuba katufu n'endowooza ya Kristo
waffe. Get the mind of Christ in us.
Kwekuteesa kwa Kristo is
the counsel of Christ.
Atubikulira ebyo ebyamazima netubikkiriza.
He reveals us the truth and we accept, believe them.
Yes, yebazibwe.
Praise Jesus so much.
So kuchiwa butonde.
Now concerning creation.
Abantu bangi nyo bamanyi okwagala okuyigiriza Katonda.
And the people want to be teaching of God.
Abantu bamubuulira ng'ebitonde bye bitalina
mwoyo. Preach as his spirits, as his creations hold no spirits.
Iranga baluza tibina kitiwa mubiyingira.
And they think they have no glory they enter into.
Abantu bebozi nti emyo jabu jikomawo.
And they speak stories that their spirits end here.
Abamubaga batizina mwoyo.
They even say they have no spirits.
Naye Katonda yogera mubuulizi.
But God spoke in Ecclesiastes.
Sura ne yokusa
Ecclesiastes 3.
Noru ni rabi moru mpaka 2:2. Mubuulizi sura yokusatu noru ni rabi moru mu.
Ecclesiastes 3 verses 21.
Ani amanyi omwoyo gw'abantu obanga gulinnya mu ggulu n'omwoyo gw'ensolo oba gukka wansi mu ttaka.
Kakati wano mukunyonyola yagamba.
In explaining he says.
Kituufu ensolo zino zirina omwoyo.
Truly animals have spirits.
Era n'omuntu alina omwoyo
bwa. And even a human being too has a spirit.
Naye ng'ekibuuzo kiri nti.
But the question
ani yali wadde yakebere.
Who has ever moved back to say check?
Atakase obanga omwoyo gw'omuntu gwe gudda mu ggulu.
And prove whether the spirit of a human being goes back to heaven.
Ogw'ensolo ne gugenda mu ttaka.
The one of the animal goes to the ground.
Ati n'agireka nga kibuuzo naye ani yali akikoze.
But he left us a question, but who has ever worked it?
Okugenda okulabika nga akebera alabe.
To go to check and they see.
Kubanga kituufu girina emyoyo naffe tulina.
Truly they have a spirit and we do we have.
Naye emyoyo gyagyo gyeddawa.
But where do their spirits go?
Wango mubiyaro zo gwegwe gudda
ku. A human being think their spirit goes back to heaven.
Naye na hata manyati gwabero mono njitasobola kuyingira
mbwa kwa kwa. No, if they are an evil person they don't go back to heaven.
Wabule rechi buzo kisiga deon ya niko boya liyatu denake wira.
Till the question remains who of them has sat to check.
Asokara we wango moyo gomo.
To see whether a human spirit
we gudda mutaka.
Is what goes to the ground.
Wogo ogwensoro we gudda mutako gomo tune gugena mugomo.
The animal goes to the ground of a human being goes to heaven.
Yes, he was with.
Praise Jesus so much.
Hey, I am Kuranga Agama.
But he asks us and he says,
Jabatu Kira Nwamare Mirimu Jawe.
Those who get perfected, finish their works.
Unabande Mishkiwa Chabana.
All of them go back to glory of children of God.
Yingiram Bakukufu Abari Mishkiwa Chabana.
And they enter in the saints within the city of God.
Yerusalem Chomu.
Jerusalem of heaven.
Ranga Baba Kugamba Mungu is a Surene Yomana.
When he tells you in Ecclesiastes, in the Ecclesiastes 8.
Agamanti omuntu ebisere bisingane bwagano kwe bakemisa
mu ejo. See that the poor man refuses to sleep day and night.
Bitwa bino kabiri mu ejo mukatonda jakola wansi wenyu batayiza zira.
Which God does under the sun they can never see them.
So ngatukiriza omoyo mutukuvu okutubulira byonna.
We accept the Holy Spirit to tell us all things.
Wanga yike nyini anonyiriza nebira tegeke bya Katonda.
He himself is such as given the unknown things of God.
Kasera akokwebuza ku myoyo gyensolo oba gyo butonde
bwidda. Asking of where the spirit of animals or creations go.
Okukiriza mukama atunyonyole.
We have to accept God to explain to us.
Bange ebisere bisingane wonagano okwebaka emisana
n'ekiro. You refuse sleep day and night.
Osinzireko okwekenneenya emirimu gino.
Try to search out these works.
Ebisere ebisinga kiba kizibu nnyo.
Many times it's very hard.
Katonda abonye olwe 16 and
17.
Mubuulizi 8.
Ecclesiastes 8.
Omubuulizi esuula ey'omunaana n'olunyiga 16.
Ecclesiastes 8 from verse 16.
Bwe nnassaayo omutima gwange okumanya amagezi n'okulaba emirimu egikolebwa ku nsi kubanga waliwo era atafuna tulo mu maaso ge emisana n'ekiro ole 17.
Yes, he was with.
Praise Jesus so much.
Yes, ayo amagezi.
He laid his mind.
Okumanya emirimu gyonna egikolebwa wansi
wenjuba. To know all works done under the sun. those done on this world,
save
for those who refuse sleeping day and night. Verse 17 tells us this.
Ecclesiastes 8:17. We wow. Nato mugezi gezi nebwa rooza okugumanya natetaliiza kugulaba.
Yes, we was with you.
Praise Jesus so much.
Agama ati omuntu nebwa ali yakaratia
mu magezi. No matter how the human being will want in their wisdom.
Okunonya
such out.
Asobola okulaba emirimu gyonna Katonda gyakola wansi.
He will see all works God does under the sun.
Talijulaba nebwa alikola
atya. They will never see them no matter what they do.
Naye emirimu egyo ebitirivu Katonda gyakola.
Those great works which God does.
Kukkiriza ekyo Mukama kyatugamba mu bakolisi.
What God tells us in 1 Corinthians chapter 2, verses 9 and 10. And he said about us,
we
give them to us by the Spirit of God.
For
the Spirit of God searches all things, even the unknown things of God. I told you this journey of heaven, the Holy Spirit led it in his fullness, in the seven spirits of God.
Is
with the seven groups of the angels.
After
agreeing with the Father and the Son
to
bring this journey of heaven, which was moved through the
Bible,
he came to bring the book of remembrance unto all the nations.
Yes, he was with.
Praise Jesus so much.
So,
now, in the issue of creation, and how the enter glory of the children of God. We who are on the world,
though
we refuse sleeping day and night, still, even if it's a human spirit going, it did you fail to see it? Will you see of the animal?
Yes, it was.
Praise Jesus. For you who say that the human spirit goes, it goes back to heaven. Have you ever seen it?
Or into the word of God which
has told you that.
Yes, he was good.
Praise Jesus so much. God helped reveal you by his spirit. Get a vision proving in this world
that
to the human spirits go. The one who proves us in his word as today. That in the spirit of creation,
they need
to enter the glory of children of God. Never expect to find a goat in heaven.
Others
were going to be eating goat meat and fish.
But
there's an aspect down there we're going to be seeing. The food of the angels they make in heaven. And the
saints.
You just make it.
You're
not going to cut an animal in heaven, don't cut and pour blood there. It's a city of God, it's a holy city.
Yes, you hear what you mean.
Praise Jesus so much. Let's read how creations enter glory of children of God. I would have
thought,
on this day I served with the same who served through an
animal.
And the spirit was in an animal or an insect or in a bird.
It's
easy to handle one by one. Let's read Romans.
Romans 8:18. Nga tekutuuka kwenkanyankanya n'ekitiibwa ekigenda okutubikkulirwa ffe. Onyole 19. Kubanga okutunuulira ennyo okw'ebitonde kulindirira okubikkulwa kw'abaana ba Katonda.
Yes, we have been
praised Jesus so much.
Nti bye tuyitamu leero ku nsi kuno.
That one will pass through in the world today.
Abalwanirira okutuuka mu butuukirivu.
We will fight rich in righteousness.
Era tubeere mu batukuvu mu abo abali mu
ggulu. And we will be in the saints within heaven.
Abasinga ate ennyo okutulindirira ennyo n'okutunula ennyo okulaba nga tulabisa.
Those who are waiting for us and eagerly grown to see that we appear to be children, and led by the Spirit of God. They are the creations themselves. They eagerly look, see when a wicked revealed. We reveal that we are children of God, who are meant to be led by the Spirit of God.
Yes, we have
to praise Jesus so much. When you look at creation, you can't think that they know you are meant to be a child of God.
For
you see, they are silent, your goats, your cows, your pussy cards.
Yes, you must.
Praise Jesus. I want to separate this from the other
creatures
who are going to be made, or who are made by those men, the fallen angels. Those who are creating new creations these days, and they themselves have entered them to appear in those creations. Even the other way, they appear in the form of animals, and they appear as demons in the form of animals. That is another must put it aside. Think of creations God created himself. Romans 8:20.
Kubanga ebitonde byateekebwa okufugibwa obutaliimu, si lwa kwagala kwabyo wabula ku bw'oyo eyabifugisa mu kusuubira.
Ayogedde
mu lulimi lw'amakumi
abiri. N'agamba
nti kubanga obutonde
bwategebwa
mu kufugibwa okufunda, si lwa kwagala
kwabyo,
Katonda omulamu,
the living God,
eyabiteekesaayo,
he will put them there.
Naye nabyo nga biri mu kusuubira.
If they are in hope,
yes, he was
praise Jesus so much.
Otujjukira mu lubereberye sura eyo
esooka, remember in Genesis 1,
verses 26 and 31.
Atonda bw'atonda omuntu, when God created man,
yayogera nti afuge ebitonde byonna,
operative rule of all creation.
Era ebitonde byonna byawuliriza ekigambo kya
Katonda,
ebifuna essuubi,
and they got hope over that.
Nabigamba,
and they said,
nti newankubadde nga tuteereddwa mu ngeri efaana bwe,
though we be put in the form like this,
naye oluvannyuma lw'ekyo tujja kuyingira mu kitiibwa
ky'abaana ba Katonda, we shall enter glory of children of God.
Tukimanyi bulungi,
we know it very well,
nti tewabaawo ssuubi awatali
kukkiriza, that there is no hope without faith.
Era ng'okusinziira bikula mu Ibulaniya esula eyo ekumi
n'emu,
munyo olisooka, Mukama agamba nti okukkiriza kwe kunyweza
ebisuubirwa.
So bwe kiba nti mu Baruumi esula ey'omunaana onyola makumi abiri nti obutonde
that creation,
bwatekebwa wansi w'okufugibwa omuntu,
put under rulership of man,
nga birina essuubi,
and they had a hope.
Essuubi lyabwe lya kuyingira mu kitiibwa ky'abaana ba Katonda. Yes, he was
going. Praise Jesus so much.
Era nga tebyasuubira busuubizi,
and it never just hope,
wabula byasooka okukkiriza ekyo Mukama kye yabalagira
okubeera. First believe what God commanded them to be.
Yes, he was going.
Praise Jesus so much.
Kubanga bwe tuwulidde Ibulaniya esula ey'ekumi n'emu,
we heard in Hebrews 11,
onye olisooka,
from verses 1,
nti ddala okukkiriza kwe kunyweza ebisuubirwa.
What holds what we hope for.
Degeza nti obutonde,
it means creation,
bwe buba n'essuubi,
if they hold faith,
bwasooka kukkiriza,
if they hold hope, they first believe.
Yes, we was going.
Praise Jesus.
Naye Bible yaba nyonyola kukkiriza.
When Bible explains of faith,
mu Baruumi 10:17,
Romans 10:17,
egamba nti okukkiriza,
that it says that faith,
kuva mu kuwulira,
it comes from hearing,
n'okuwulira ekigambo kya
Katonda, hearing by the word of God.
So bwe bwasooka okukkiriza ekigambo
kya Katonda. Now they first believe the word of God.
Yes, he was with you.
Praise Jesus so much.
Abo tulidde Baruumi 10:17.
Like we heard in Romans 10:17.
Ky'okukkiriza.
That faith.
Kuva mu kuwulira.
Comes from hearing.
N'okuwulira ekigambo kya Katonda.
And hearing by the word of God.
Ate nga tukakasiddwa bulungi.
It's been proven well.
Ibulaniya 10:1.
Hebrews 11.
N'olisooka n'olwokubiri.
Verses 1 and 2.
Kiddala weewaawo.
That truly.
Okukkiriza.
Faith.
Kwe kunyweza ebisuubirwa.
Is what holds what we hope for.
Yes, he was going.
Praise Jesus.
So
it means this creation. First, God
failed.
After hearing the word of God,
saying
that you serve man.
And
you've been created in the likeness to be able to serve man.
Yes, he was
praise
been.
Jesus so much. So
it
comes to pass. The Romans 8, verses 20, that the creation
were
put in the frustration because of hope week.
Let's repeat
it, verse 20.
Romans 8,
verses 20.
Kubanga ebitonde byateekebwa okufugibwa obutaliimu si lwa kwagala kwabyo wabula ku bw'oyo yabifugisa mu kusuubira.
Biri mu mbeera eyo mu ngeri y'okusuubira era nga bakimanyi balina okuva mu ngeri eyo okuyingira mu kibuga ky'abaana ba
Katonda.
Katusoma owulire
Abaluumi essuula ey'omunaana n'olunyiriri
Romans 8:21.
Nti era n'ebitonde byennyini nabyo biriweebwa eddembe okuva mu kufugibwa okuvunda okuyingira mu ddembe ery'ekitiibwa ky'abaana ba Katonda.
Kubanga
n'obutonde bwonna buriweebwa eddembe era buweebwa eddembe nga buviira ddala mu kufugibwa okuvunda kuno kwe tuli okutambuliramu mibiri gino okuyingira mu kitiibwa ky'abaana ba
Katonda.
Kugenda kunnyonnyola mu Katonda abaana ba Katonda babeera
bati
era singa oyingira mu kitiibwa ky'abaana ba
Katonda
oba oyingira mu kitiibwa ekifaanana kitya
naye
nga tetunnabagenda mu maaso wansi mu lunyi oluddako agamba nti obutonde nga buli mu ngeri eyo ey'okuba nti buyingira mu kitiibwa ky'abaana ba Katonda naffe abalina ebibala ebireberye
eby'omwoyo
tusinda mu nda ye nga twagala okununulibwa
kwefununulibwa
kw'omubiri gwaffe guli
ogw'omuggulu
naffe tuweba omubiri ogwo
ogw'ekitiibwa.
Malira y'olunyiriri
otula
Baluumi essuula ey'omunaana n'olunyiriri olw'abiri mu bbiri.
Romans 8:22.
Kubanga tumanyi ng'ebitonde byonna bisinda era birumira wamu okutuusa kaakano.
Obutonde n'okutuuka kaakano bugenda mu maaso n'okukola misoni zaabwe
ez'okuweereza
era n'okwegayira kwonna n'okusaba
kwonna
nga bisabira abaana ba Katonda
ababula
okuva mu baana
b'abantu
basobole okubikulirwa nti baana ba
Katonda
era n'okubikulirwa ekitiibwa ekiddirira kubanga bwo obutonde
bukimanyi.
Abaluumi essuula ey'omunaana n'olunyiriri olw'abiri mu ssatu.
Romans 8:23.
Era si ekyo kyokka naye era naffe abalina ebibala ebireberye eby'omwoyo era naffe tusinda mu nda yaffe nga tulindirira okufuuka abaana kwe kununulibwa kw'omubiri gwaffe.
Obanga ffe abali mu bantu naffe tusinda wamu
nabo
nga bo tusabira tusobole okibikulirwa
ffe
abatandise okubikulirwa naffe tweyongera okwenenya
nga
tusinda twambazibwa omubiri okuva mu
ggulubulyoka
tufuuke abaana
wabula
kati ate bo tebakyalina kyakukolerera
ng'obutonde
kuyamba omuntu
but just to help a human being
abamuweereza mu byokulya ne mu ngeri zonna
they serve him in the eatings and all forms
ng'ababeezi
like the helpers
kubanga tujjukira nga mu kutondebwa kwabwe
remember in their creation
okusinziira mu lubereberye essuula ey'okubiri
according to Genesis 2
munyume 18 Mukama yasooka yaleeta obutonde buno ng'ababeezi abatuyambako mu ngeri ez'enjawulo si mu ngeri embi wabula ezizi yatulagira okuyambibwa newaakubadde amuku nga kati mutwala mu ssabo zo zisigadde zikola obuweereza
bwazoomusango
gusigala eri
ggweso
obutonde bwe butyo bwe bumaliriza emirimu
gyabwemunnange
bwe bamu ku batukuvu abayingira
ekibuga
kyakatonda era nga tebabeera tojja singanayo ensolo yonna newakwadde And not find a fish. But they all turn in glory to become as angels. When they speak of the children of God, they spoke of the angels.
Yes, he was
doing. Praise Jesus so much. Those who gathered in the city of God, Jerusalem of heaven.
They
tell you to enter glory of children of God,
in
the glory of the holy angels. According to Job chapter 2, verses 1, he speaks this. Job chapter 2 from verses 1.
Awunate olunaku lwali lumu, abaana ba Katonda ne bajja okukiika mu maaso ga Mukama. Ne Setaani naye n'ajjira mu bo.
Yes, you must be ready to so much.
Biro biri eri ebya
beast. The eras of beast.
Yes, Katonda bakuzaalibwa ku
nsi. For the birth of Christ on the earth.
Yes, we have been
praise Jesus so much.
Ba malaika bakungananga.
When the angels gathered,
we were manyiddwa ng'abaana ba Katonda.
Known as the sons of God.
Nestani nagiramu ne bamalayika.
Even Satan came among them with his fallen angels.
Naye wejogera kati ya kampu ya 2017.
Speak now 2013 years back.
Uchanga mukama wafu Yesu azaliwa na hapa na
zuki. If Jesus Christ was born, he died and raised up.
Na dayo akapaka bogo.
And he went back to the kingdom of heaven.
Satan ne bamalayika be bakulirwa.
Satan and his fallen angels were just from there.
Ila tuwasigaze bamalayika
abatukufu. And he retained the holy angels up there.
Naye ebanga lyonna bayitibwa abaana ba
Katonda. All of them were called the sons of God. Those who had remained being led by the Spirit of God.
Yes, he was great.
Praise Jesus so much. That's why in Zechariah chapter 3,
they
are going to show us those who gathered were angels.
The
time those led by the Spirit of God are the children of God.
We hear
in Romans 8:14. Let's move on. We hear Zechariah 3 from verses 1.
Nanjolesa Yosua, kabona asingo mukuru, ngayimiride maso ga malaika wa Mukama, ne Setaani ngayimiride ku mukono gwo gwa ddyo.
Yes, you must praise Jesus so much. The angels of God, they gathered from olden days in the city Jerusalem of heaven, in the center of that city. Satan came in those days in the gathering of these angels, those who are known as the sons of God, those led by the Spirit of God.
So,
now concerning creation, in the glory of children of God,
in
the freedom of the children of God,
them
to have to appear as angels in heaven. Now it's very hard to find a goat in heaven. You will see a saint who is perfected well.
He
has entered the glory of children of God. And is like the angels. We too appear like that.
After
we finished our works in the world. According to Mark 12,
25-27,
this is the way we are going to appear as angels.
Mark 12, 25.
Mark 12 from verses 25. Mark 12 from verse 25.
Kubanga, webali zokira mubafu, tebali wasa. So tebali waira. Nebali banga ba malaika, abomu kuru.
Yes, he was when you praise Jesus so much.
Asa tumale mirimuja for one.
After we finish our works here,
Manga kurude kankan kuzokira mubu Christo Yesu.
Already we raise up in the Christ Jesus.
Wita mkubatizibwa.
Right through baptism. Every time we unclothe this body of flesh, which have parts telling you marry or get married, when you enter the glory of children of God, even with the body from heaven, you appear like angels, you hold your wings inside you. Whoever you want, you bring them out. They are not even heavy on you. They are like you'll have a hand on you. I don't know whether your hand is heavy upon you.
Yes, you
praise Jesus so much. You can bring out a horse and you get out the chariot. Put on you that you can manifest it. You get it and appear.
kati ensolo eziringa eziryo zibambala
animals which seem to be there, they are horses.
Atenga nazo tezibera muzina ekigo muzibu,
and they too have no still where they put them.
Kubanga gojitonda wo,
if you create it to appear,
ogitondo ojijja kubula mu bwo,
create it right from your life.
Namagari ugatondo gajja kumatiriye zikoro mubiri,
chariots you grace them from materials make your body.
Yes, you was with
praise Jesus so much.
So overo to say kudali lilitibwa nti muli bana bakatondera kuli bakatondo,
reached a level being said you are children of God and you are gods.
Kasto yigira mu kitibwe kya
chetende ya bana ba the glory of the freedom of the children of God.
Nenga kutange nabo baddaye nga bira nga bana.
They to go back heaven be like angels.
Abasinga bagamba kati tuwase.
Most people say we shall not get married.
Mukurwe
in the heavens.
Era ni tufombe
we shall not marry.
Ogwa mubiri ko oli mu mulala.
That body you have is another.
Nogwa mukuru mulala.
And the one of heaven is another.
Ogwa mukute kugamba tufombe.
One of heaven never tells you get married.
Kubanga tukuli nange nje kubanja mbi kufana
wewe. Man things like those.
Nebi bera nebi bale byo kwagala nga bikola ba masa.
Of love as we shall see ahead there.
Iru biru yagala banno kwagala okutukirira.
Mix the perfect love.
Bale kisingano okuyingiza abantu mu bufu.
What interest for most in marriage?
Si kubati bagala ebintu biri e.
Not that they want of things in it.
Ubulo kwagalibwa
but to be loved.
Kiche kisingayo.
Is the most important thing there.
Abawa kana mbane.
Those who argue about
it. Utofu kuwa mtu abere ngatakwa agara. Nenga mtu enda mtazi kwa songa
zi. Love you but you go over those marital issues.
Nenga urumara na ufuma na hapa kisanga kwa ya
gara. Abuse you to mistreat you.
Kati wali kwa agaro. Inzo kuna yoke enena.
Can you go back with them?
Ejukuru wechiri wotu agara kwa agari.
Many things we want to be loved.
Yes, we have a
praise Jesus.
As long as you see, so long as
the main issue is not that issue.
Wanga bitama no kutama
you even get bored sometimes.
Wobola wa mubiri gwe kukuta wanja
go. The body is troubling you.
As long as you go agari,
the main issue is to be loved.
Kakati katondelea ja kuwa kukwagara kwa funa kuto.
Now God will have perfect love in heaven.
Nga tetweta gabi tuipana wewe tukunota
wala tabu. Things like those to trouble us.
Uvula wakubili yoko uguwa mkute guli
mene. That's why the God of heaven has no that.
Kutawanya na wanya.
Trouble you.
Saji okuzo kutu
si. Your bone.
Na yero mbili kucha kutawanya.
Still be troubled by the body.
Kadipuro za chichikuru na yeka wakari wa chichari.
The major thing was to be loved. Now the course of love in heaven are very
many.
The
idea of what you call
the prince of the city.
Yes, we have a way.
Amen.
So, it was a question. So, we have to talk about
the question of creation and the glory of children of God. To be in the same.
To
join on angels in heaven. In the city of God.
Jerusalem,
Jerusalem of heaven.
At least the answers are going to be able to
do those answers can take you on.
Because
people think creations are not aware of what is moving on.
When
he told us in Job
12.
And verse 7. He shows us creation understand well.
But
starting to put them in the mood they move by.
Job 12 verse 7.
They can teach you on what concerns the next life of the life of people.
Because
there is no creation await the revelation of children of God. God took off speech from them, most of them don't speak. But they use the same language to speak to each other.
Job 12 verse
7.
N'ennyonyi ez'omu bbanga zinaakubuulira. Olinnya olw'omunaana. Oba yogera n'ettaka linaakuyigiriza.
Tulina bamalayika abana abakwata ensonda ennyonyiezo
basobola okuyigiriza.
Yobu
essuula ey'ekkumi n'ebbiri olunyiriri olw'omunaana. N'ebyennyanja ebiri mu nnyanja binaakunnyonnyola.
Ebyo bisobola n'okunnyonnyola. You can explain. That's why God Jonah took him on the shores. First kept him for 3 days. And after he took him to the shores.
Their
creations and servants have been there all along. And their spirits are gotten from the four living creatures. In the second heaven. When we reach there, we shall see there are many things.
Job 12,
verses
9.
Job 12, verses 10.
Obulamu bwa buli kintu ekiramu buli mu mukono gw'oyo.
They know the creations.
Obulamu bwa buli kintu ekiramu.
Life of every living creature.
Buli mu mukono gw'oyo.
In the hands of God.
Naye nga ensolo zino zisobola okwogera singa Mukama aba ayagala.
Animals can speak if God wills.
Era nga twagala tukuweeko katono
ekyokulabirako kino. Of this example.
Ekiri mu kitabo ekyokubala.
Which is in the book of Numbers.
Esura eno eya 22.
Numbers 22.
Kubala esura eya 22.
Numbers
22:28. Mukama nayasalira akamwa k'endogoyi n'egamba Balamu nti nkukoze ekiggwe okunkuba emirundi gino gyonsatule. Balamu n'agamba endogoyi nti kubanga onduulidde singa mbadde n'ekitala mu ngalo zange kaakano nandikusse.
Mukama ku luno yayasamya akamwa k'endogoyi. God opened the mouth of this donkey. And it was able to speak.
Who
is going to make the mouth? And he gives them speech and suddenly withdraws it. Now it draws the mouth of the creations. But when you speak with them, they hear you very well. But speaking is what they refuse them.
And
when they get to themselves, they speak to each other.
If you
reach the spiritual world, you can see creation speaking to each other. That was who he had left creation speak all along. They were not able to block our unreadiness for a long time.
Endogo inegamba Balamu nti siri ndogo yiyo jewebagalako obulamu bwo bonna okutuusa leero.
N'amugamba nti nze ndi ndogo yiyo
bulijjo
kyange.
Kubala essuula eya 22 olunyi olwa 23.
Numbers 22 verse 13.
Nali mpisizza okukola bwentyo
nti nali nkukozeeko bwentyo
bwentyobwekubeera naye nga
gwetokimanyi
obuweereza bwonna bwe bakola babukola bakimanyi
tuweereza
olw'ekiragiro kya Katonda affe omulamu
yatulagiranaye
nga tulina essuubi okumaliriza emirimu
gyaffe
tuyingire mu kitiibwa ky'abaana
bange
wabula nja kusaba
butonde
buno obwawuleko ku bitonde bino ebyogerwako mu Ezekiel 8
and separate these creations from this spoken of in Ezekiel 8.
For
there are fallen angels. Those who
appear
in images of different creations.
Ezekiel 8. Ezekiel 8
verses
4. Awo, ekitiibwa kya Katonda wa Isirayiri kyali eyo ng'embala bwe yali gye nalabira ku lusenyi. Olw'okutaano. Awo n'angamba nti omwana w'omuntu yimusa amaaso go kaakano eri ekkubo erigenda obukiiko obwa kkono. Awo ne nnyimusa amaaso gange eri ekkubo erigenda obukiiko obwa kkono Kali laba ekipona yichino ekyobujja ngachiri mu mulyango kuruyi olwobuchika obwakono olyo mulyango ogwechoto.
Yes, we praise Jesus so much.
Ah, chetugenda ko obache tukulitira ko kuna chokola bila.
Bring me to cover as an example.
Ndi waliwo bando ba malaika abagwa.
They are these fallen angels.
Ababa nyo kuwefula mu ngeri y'ebisolo
ebyenjawulo. Those who appear in the form of different animals.
Abo sibe tuogera ko
are not the ones who speak of the
mirror na mugu
that their spirits go to heaven.
Yingira mukitwa chabana
and they enter glory of children of God.
Yongera yowulire.
Ezekiel yesule yomunana nolunyiriri olwomukaga.
Ezekiel 8 verse 6.
Awunangamba nti omwana w'omuntu olaba kye bakola. Olaba emizizi emikulu ennyumba y'Isirayiri gye bakolera wano. Ndyoke neesambe wala watukuvu wange. Naye onaalaba nate n'emizizo emirala emikulu.
Yamwongerayo munda.
He moved on him inside.
Agenda amulage emizizo emirala egikolebwa.
We'll show him the detestable things they do.
Bamalaika abagwa,
the fallen angels,
abasinzibwa abo,
are worshipped by human beings.
Bamalaika okulabikira mu ngeri z'ebisolosolo
by'enjawulo, appear in the form of different animals.
So abo si be twogerako nti emyoyo gyabwe gigenda kumala emirimu egidde mu kitiibwa ky'abaana ba Katonda.
Not what we speak of that a spirit that fixed works go back to the glory of children of God.
Ezekiel esuula ey'omunaana n'olunyiriri olw'omusanvu.
Ezekiel 8 verse 7.
Awo nandeeta ku luggya olw'oluggya. Awo bwe natunula laba ekituli nga kiri mu kisenge onyolwa munana awunagamba nti omwana w'omuntu sima nno mu kisenge. Awo bwe namala okusima mu kisenge laba oluggi.
Yes, we
praise Jesus so much.
Yamutwala olyalinga ekkanisa oba ennyumba ya Katonda
mbiryo. As the house of God those days,
ekyabanga ekizimbe.
What was a building?
Naye nga munda eyo,
but inside it,
waliwo bakabona abaayonooneka n'abarogo.
They were priests who were corrupted with the wizards.
Abalina engeri z'ebisolo ez'enjawulo.
Those who different likeness of animals.
Bamalayika bano abaagwa abayitibwa emizimu bye basinza mwe baalabikira.
Fallen angels who are called demons, they appeared through the animals they worshipped them.
Ezekiel esuula ey'omunaana n'olunyiriri olw'omwenda.
Ezekiel 8 verses 9.
N'angamba nti yingira olabe emizizo gy'obubi gye bakolera wano. Onyoole 10. Awo ne nyingira n'endaba era laba buli ngeri ey'ebyewalula n'ensolo ez'emizizo n'ebifaananyi byonna eby'ennyumba ya Isirayiri nga bitoneddwa ku kisenge enjuyi zonna. Onyoole 11. Era nga wayimiridde mu maaso gaabyo abasajja 7 ku bakadde b'omu nnyumba ya Isirayiri ne wakati mu bo nga wayimiridde Yazaniya mutabani wa Safani buli muntu ng'akutte ekyetoolezo kye mu mukono gwe akaloosa ak'ekire eky'obubaane ne kanyooka.
Yes, we praise
Jesus so much.
Ezekiel bwe yayingira mu kisenge kino eky'ennyumba ya Mukama
entered the room of the house of God in those days.
Abaana ba Isirayiri baali bamaze okuviira ddala Katonda.
The children of Israel had totally abandoned the law.
Era munda eyo mu busenge bwabwe.
Inside in their rooms.
Nga balinayo ebifaananyi eby'engeri z'ensolo na buli kyewalula.
And they had in the likeness of animals and every creeping creature.
Emyoyo gino bamalayika abaagwa.
These spirits, the fallen angels.
Banyiddwa ng'emizimu.
Who are known as the demons.
Nga baalabikira nga mbonero obwo.
Who appeared through those signs.
So bwe tuba twogera ku myoyo gy'obutonde egidda mu ggulu.
When we speak of spirits of creations who go to heaven.
Nga gimaliriza ebintu.
And have finished their works.
Okuyingira mu kitiibwa ky'abaana ba
Katonda. The glory of children of God.
Ekyo tekiriimu.
Those are not involved.
Era waliwo n'ebitonde ebijja ebyogerwako nnyo mu Baruumi essuula ey'omunaana.
Creations spoken of in Romans 8.
Kale ebitonde bwa abasajja ba Illuminati n'abalala.
Now created by the Illuminati and the others.
Bakolaganamu ne bamalayika abaana.
And they work together with the fallen angels. Ebyo
era bamalayika bano abaagwa bwe bayingira mu butonde
obukulu. The fallen angels enter those creations.
So obwo si bwe twogerako.
We are not speaking of such.
Yes, he was with
praise Jesus so much.
Hari mu bufunze.
Now in the brief,
ebyo nno ebyo batukuvu abava mu butonde.
Those are the saints who come from the creations.
Okwega atako batukuvu abava mu bantu.
Join on the saints who came from the human beings.
Ne ba malaika abatukuvu mu kibuga kya Katonda.
And the holy angels in the city of God.
Yerusalem
Jerusalem of heaven.
Twagala okulaba ku mibiri egy'omuggulu
kati. We want to see of the heavenly bodies.
Katukwateka part ya kalala.
Let's handle another part.
are still on those the lifestyle of the angels and the saints of God in the city of God, Jerusalem of heaven. The aspect we heading on to, we want to see of the heavenly bodies. These chosen angels and the saints of God are from the world, which they hold in the city of God, Jerusalem of heaven.
We are
not in this physical body we hold today. That's why we had telling us in Mark, Mark 12:25, that in heaven we are to be like angels. Don't expect to have those parts.
Yes, he was going.
Praise Jesus so much. But to be able to appear like the angels, to get the bodies of heaven.
Yes, he was going.
Praise Jesus so much.
Let's
begin from there. See in Mark
12:25.
Mark
12
from verse 25.
Kubanga webali sukira mubafu, tebali wasa. So, tebali waira. Na yebali banga wa malaika, abomu kulu.
Yes, you must be praise Jesus so much.
Uruwari utu waroku sikisi waku mbafu.
This time we take the resurrection from the dead,
tuita mkubatizibwa,
which we pass through the baptism,
umakama wafu Yesu
Christ, the Lord Jesus Christ,
ukusari wumurundi
ukuku, to get born again.
Nwangubate kubutonde, tibweta kizari wa uwaku.
Even though creation told you to get born again,
they
have never died through the sin of Adam.
Yes, he was
praise
yes.
Jesus so much.
And
to us as human beings, it's us to get born again through the baptism of the Spirit and water and the fire in the Lord Jesus Christ. Given the body from heaven, which heads unto the glory of the body of angels in heaven.
Yes, he was with
praise Jesus so much.
When
you look much in the book of Revelations, Revelations 10, in verses 1,
he speaks
so much of the angels and the height they hold.
So,
now that body which comes from heaven, don't you think, am I going to be short?
So for that we won't be ringing up.
We are all given a uniform body. And they are tall in it.
It's
a good measure. The appearance which looks good enough. Revelations 10 verses 1.
Nendeva malaika omulala owamaanyi nga kokuva mu ggulu nga yambadde ekire ne musoke nga ali ku mutwe gwe n'amaaso ge ng'enjuba n'ebigere bye ng'empagi ez'omuliro era yalina mu mukono gwe akatabo akabikkuse n'ateeka ekigere kye ekya ddyo ku nnyanja n'ekya kkono ku nsi olw'okusatu nayogerera waggulu n'eddoboozi ddene ng'empologoma bw'ewuluguma.
Yes, he was with praise Jesus so much.
Yaraba malaika oroga muwanvu ddala.
Saw this angel tall indeed.
Muwanvu bulungi ku kigere ekiru.
Tall in a measure which is good.
Jukira ekibuga kya Katonda
kino. Remember the city of God.
Yerusalemu
ekyomu. Jerusalem of heaven.
Kibuga ekiwanvu ddala.
It's a city which is very tall.
Twabadde tukisoma waggulu
eri. We studied it above there.
Tulaba obugulumivu bwakyo bwa masoni
zezi. How elevated are the mansions within there.
So tubeera mu mbiri okuli proportion obuli.
We are in the body which can fit in such a tall city.
But
it is not heavy.
This one you are into is
very heavy.
When
you are in heaven, you are in the height which is measured. Not heavy like your heaven now.
Other
body has no store of poop in it.
There's
nothing like store of tooth in it.
We are
going to see food made with just bunnies.
You eat,
but you are burning it.
We burn food, but it's very small.
Very small, can't burn it well. All long we cook burnt food. We burnt food. Calories are burnt in there. In the intestines. Acid before our nipple, it's a bit weak. But this body of heaven, it burns and there's nothing like poop remaining. You don't prepare for your susu. You're going to susu in whose city?
See, you're to be susu. I'm very
humble. Your name of God is very glorious.
Yes, we have been.
Praise Jesus so much.
Ah, na ingo kusinda vibatu nyonyote.
But according how they explained us,
umbili kwenye riaba mara ya kubira muavu nyonyo.
Likeness of angels is very tall.
Muavu kusinda sima ina ya diapo sa
kuchipiri. I don't know what's ever been that measure on the world.
On the world, no
one has ever gotten told to reach that measure.
You are told
in a measure which is enough to fit in the city of God. Not to be in the city and you are like a dwarf on the ground of it.
Yes, we must
raise Jesus.
The
only feet which you can fly and do all things with it.
Not
heavy brethren.
Most of
people, the folk saying,
it
is tall, is it not very heavy? No fats within that body. Fats which rots. Not there in that body. Made precious stones here, they are not heavy.
Yes, he was
praise Jesus, Jesus so much. But I know we are going to get more explained of that. Isn't that? Won't we get explained well?
If
Jesus even heaven, you don't know how you're going to be there. I don't know how you thought of that. I'm going in heaven. I don't know how you're going to be there. You don't know that. I think the way I am, I'll go.
There
are those who show us the great in a vision. And in their physical clothing like these ones. And they went with in heaven. Rightful image. Don't see what they were in what
evil.
If they took them there, they didn't ask which type of body is
that.
You can't see that the angel is taller than you. You have the measure.
Mission,
it's the right full height.
For
you are in a place
which is
balanced well up there.
Yes, we have a
praise Jesus so much.
Let's
think of this glorious body. While on this world,
according
to 2 Corinthians 5, verses 5 to 3,
we are
grown to be clothed the body from heaven.
Which is made
at the golden altar of God.
They
sent us from the city of God.
But when
it's likely to be fulfilled to the level of the angels. That's why when the saint leaves the world,
they
reach on the altar to add ingredients like the wings.
Like
we are going to move on to the norm. Second Corinthians 5 from verse 1.
Kubanga tumanyi nti obange nyumba yaffe eyensisire y'omunsi eri abizibwa tulina eyazimbibwa everi Katonda. Ennyumba etazimbibwa na mikono ey'emirembe n'emirembe.
Yes, you are praise Jesus so much. While the intent of this body we into,
Tutu alisubi jafu kusaba mkama aduwe omobili ogo kufa mkuu.
Take our hope, ask God give us a body from heaven.
Emeo jafu jibirega jamba zituwa omobili ogo kufa
mkuu. Our spirit to be clothed the body from heaven.
Wanga duchimaringo mbino msaibi na metulimu.
Know that flesh and blood we are into.
Kusinzi namba polisi chisua kuminata.
First Corinthians 15:5.
Omobili no msaibi ya tulimu lehero.
50. Flesh and blood we are into today.
Misikira wakabaka wakatonda.
And inherits the kingdom of God.
Wakabaka wakabaka
wakabaka. The kingdom of heaven.
Wabula angatui mkono kutulimu lehero.
Where this body we are into now?
To ya yano kuwebo kufa mungu.
We yet be given a body from heaven.
Yes, you was with
praise Jesus so much.
And
when we are found,
posing at what we are supposed to give to our
own. When we are destroyed with the body of flesh,
we are
not found while naked.
Na miyoyeji ya wajita ina mubi.
A naked spirit without bodies.
Absolutely.
Let's read and we hear.
Abakolise choku vidi esule yokutano. Nolo njiri uroku vidi.
2 Corinthians 5 verses 2.
Kubanga tusindira mwenu nga twegomba okwambazibwa ennyumba yaffe eriva mu ggulu onyolo okusatu bwe tuli amazibwa mpozi tuleme okusangibwa nga tuli bwereere.
Yes, you must be praise Jesus so much.
Akuri mobili kuno.
While we responded,
kumazo kurokolibwa.
God said,
"Kuri mutenda go mukumurugendo rwoburokozi."
Yeah, in the journey of salvation.
Rugendo rwebu.
The journey of heaven.
Tusindanga twa kuru ya tuya ya.
We grown as the same time we yearn.
Tukakasibwenga twambazidwa kuri okuva mukuru.
Proven we clothed the body from heaven.
Bukoriba kuchoto cha mukami chaza.
Bet at the golden altar of God.
Mchibuga cha Katonda
masekati. The seat of God in the center of it.
Nebakutuweleze no kunsi.
And they said it to us in the world.
Holy
Spirit sends it as a saint brings
it. Angels
of counsel.
Yes, you
praise Jesus so
much.
Those who cannot season and time you've reached to be clothed. That's from heaven.
Yes, you
praise Jesus so much.
So to see that
now we groan.
Have
a body which enables us to be the city of God. All brethren in the entire world. Those who fight to enter the kingdom of heaven. I pray Mike to think of that body which comes from heaven.
Because
you are found while you are naked.
Some
of you entered the church of salvation.
And you've
gotten eating and drinking. And the clothing. The cars and the houses. And you think it is finished. God encourages as you glow the body from heaven.
Don't
get unclothed and you're found naked. Those you think to be salvation. Cars and houses and the things like
those.
God has given us free use of the life and serving.
Have
you proven we glow the body which comes from heaven? To be worthy to be in the sense of heaven. In the glory of children of God. In the glorious body.
According
to what he possesses us in Revelation 3, verse 16, he speaks this, that we shouldn't think that we are rich, and we think that is the salvation, and we think we've got perfected to go to heaven. We forget clothe the body from heaven,
which
has clothes of heaven.
Abakoli okubikulire sura yokusatu n'olugero lw'ekkumi n'omukaaga.
Revelation 3:16.
Bwe kityo kubanga olina ekibugumbirize sotonyogoga sotobuguma. Ndi kusesema mukamwa kange.
Tubeera mu bulokozi nga tuyingidde. We are in salvation as we enter.
Tumala ni tufuna ebyokulya n'ebyokunywa.
We get eating and drinking.
Mayumba na motoka n'ennyonyi.
Houses, cars and aeroplanes.
N'ebiringa ebyokulya ebirungi.
It is like supposed to be good.
Ebyokunsi.
The world. And the thing now we got, we have arrived. What are the lessons which prove someone who has perfected? Enter kingdom of heaven.
To
be clothed the body from heaven. And watch over it all your days. That is not taken away from them. Still there are those who died the second time. And they retain the name of being born again.
Revelation
3:1. I know you out there holding the revelation to be born again. But you died long time. God gave you the heavenly body and withdrew it from you. You can't go with your flesh and blood to enter in the saints of God in the Jerusalem city of heaven. After you've been given the body from heaven,
and
told this to these brethren, all his brethren in this church. Revelation 3:17.
Soto manyi ngoli muna kugwe, era asasirwa. Era omwavu, era omuzibe wa maso. Era aliyo mwenyewe.
Yes, we was praise Jesus so much.
Mazimani wangu batne ngoli mubili guno.
Truth, though you are in this body,
oyambadde amajorobero g'engoye.
Clothed all the clothings.
Nabura banadini babira maganda
urabwira. Just people in their garments.
Nainga tibaina hadde no mubili oguva.
They have nothing like the body from heaven. No religion is destroyed enough. You salvation to you cease to hold
life.
And you began to become a religion. Like the religions of the world. And you no more know even the body from heaven. And none of you yearns to get it.
But
you've been yearning for what which you never knew of. And you began to think. The many cars you bought, the buildings and things like that, and that is the fear of God, and that they are the prophets you've got. But you forget that you are naked, you have no body from heaven, and flesh and blood you are into,
but
inherits the kingdom of God.
You
found a naked spirit,
who
wasn't given a body from heaven, and they give you a body of death. Required of those who head to hell and they take you to hell. But as church, as we speak of the body of heaven, the chosen angels and the saints of God from the world, where they have been when they enter the city of God, Jerusalem of heaven, the glorious body.
When
he spoke of that body, he said this. Yes, we must praise Jesus so much.
He
advises us
to
buy him gold which is precious. That our body from heaven
in
the cup of stone types.
Yes, we must
praise Jesus so much.
We
spent at the golden altar of God.
They
even put in it white clothings. They can enter into yellow, but they can't fight in the white color.
Yes, we have
praise Jesus so much.
All you mixing
white. Other colors, yet they remain white.
Yes, we have
praise Jesus so much.
So, now
those clothing,
they are
given the body from heaven,
which is
at the golden altar of God. The opening of our eyes,
the
wisdom of understanding and knowledge,
it is a
the eye of understanding. Now is the time as church, as we hear of lifestyle of angels, the chosen angels. And the saints in the city of God,
Jerusalem,
Jerusalem of heaven,
speak
of the body from heaven, and the way you can ask of it and you're given of it, and you do the acts of righteousness.
Many
things in the acts of righteousness you do,
which
you move on to works of righteousness, in heaven God say, let them be given this body from heaven and the clothing of it.
Yes, he was with
praise Jesus so much.
So
we praise so much and we pray for you at the same time that you are not found while you are naked, but you will be found with a body from heaven, a glorious body. Speaks of it in the First Corinthians chapter 15 verse 39
41,
and speaks this.
1 Corinthians 15:39.
These bodies, all bodies and all bodies.
First Corinthians 15:39.
All flesh the know one type.
But
the other creatures have their own bodies.
The
command of God appeared in Genesis
1.
The creation is their image.
His
image and likeness.
So
there are different forms of bodies. But when
we're
given the one
form,
it's in one likeness. In the same glory of the children of God. Let's read on here.
First Corinthians 15:39. There are also heavenly bodies, the bodies of the world.
Those in English don't really have that word. This is verse
40.
Praise Jesus so much. First Corinthians 15:40. Choose the earthly bodies and heavenly bodies. In English you will correct there.
For
in some versions you don't have that word.
However,
there are those of the waters and of the shores, the dry land.
Yes, you must
praise Jesus.
So,
you will correct that. And you put there is a body of heaven. There are bodies of heavens and bodies of the world.
So,
you think you're going to the kingdom of heaven.
Truly,
you have to prove you have a body of heaven.
Yes, he was going
to praise Jesus so much.
My name come again to Priyam, and so we're all created every to be the Naga before Naga.
God's going to help us bring all these things how they appear in his book.
I'm not sure what I got.
I'm still showing the images which are our beginning.
We shall make videos and the
rightful images. How they appear. I will
leave
those bodies how we appear. In the good life. In the life which is a
joy.
Then we shall know we got saved. We didn't get saved or eating and drinking. We got saved to inherit heaven. The eternal life.
In
the body which is glorious.
We're
going to travel with sickness.
And
the things like those. The things of the world we get.
Cars
and the houses and the race.
No, we've
been given that.
Fulfill
2 Peter chapter 1. verse 3. The power of God.
What we need in
this life, in the serving of God,
and
being on to understand the treasures of our inheritance. These gifts from the beginning, the addition,
the
bricks that we use them well,
we
tend to understand more God.
And
inheritance we enter in a pure heart. That is life as spirit.
Yes,
praise Jesus. So
much.
Only child of God, wherever they are,
proof
you don't backslide from salvation.
So
you don't get the false salvation. Where they can never tell you of truth of the salvation and the journey of salvation, the journey of heaven.
Yes, praise
Jesus so much.
Somewhere we are
now. Now in all that,
as we
going to be given a body from heaven,
the
Bible says,
truly
we get to be two in one while we are not on the world. We have a body from heaven, yet we are still on the world.
As
we go to be destroyed, taken off the body of flesh, when you have the body from heaven, come to pass to phone not naked. Let's read 2 Corinthians chapter 4, verse
16 and 17.
2 Corinthians 4:16.
Chetuva tulemu okudirira, naye newankubadde omuntu waffe ow'okungulu ng'aggwaawo, naye omuntu waffe ow'omunda afuuka omuggya bulijjo bulijjo.
Yes, you
was praised so much.
Bulijjo.
Every time.
We
are in this body.
We know
this one goes on aging.
And
goes on getting old.
But
the body they give us from heaven, it never ages. It awaits you leave this body. You appear we are in heaven. You are in the body of heaven. And in the measure of the height, height of God, the measure of the city of God.
If
another will say, I am short, it means the body that will give me is a short body. When they mold me, the one of heaven, is it short?
The
situation you're in has made you into that.
But you can
broaden according to the measure.
It's
like you can ask yourself,
is it taller
than the one of the one we shot? Is your spirit short? In the measure of the body where it is.
Now
the body given us from heaven, itself in the measure of the spirit and the body you're in. If you are destroyed from that body, it measures the condition you're in. Itself according to the measure you are in, how they made you upon.
Yes, you have
praise Jesus.
We know you never come up.
Good to reveal them to his word. When they pass the portion of heaven, brings us the book of remembrance.
But
we cannot imagine them.
Not still
is hard to explain them to others.
These
are to pray God to envision
him.
You cannot accept the detailed power at
hand.
The revelation of God most time involves sin.
That
you can be able to explain.
Good
thing God has done as good.
Right now, through one
person,
scriptures
did not know how something has to be.
All
of us would have wished to take us to the journey of heaven
and
see all things how they are. But not over all of us prepare ourselves. Prepare to another preacher who tells us. God begins to lighten for us. God tells you prepare when you knew nothing. blaming the preparation.
So
leave that. You may say God has taken away my peace. Revelation requires the preparation of the soul. That you prepare well. And if you can't find any person who got revelation in the scriptures, and the vision was just hanging there. Must have prepared the thoughts well
to
meet the vision of God.
Yes, we was
praise with Jesus so much.
So
when it is that we are into this body, you're born again, prove you're given the body from heaven. What the witness since we are into in the city of God,
Jerusalem
of heaven.
Yes, he was
with praise Jesus so much. We told you the book of Revelations.
God
is called from the golden altar of God.
And
if you're lifted to get back,
you reach
the golden altar of God. And they had wings within you.
Had
creation of the host within you.
Chariot.
If you want to sit in the chariot, the horses to ride you around.
So Mukasida, in the Mumbai, Yokuan, the
Mumbai, the division being a perfected child of God, and you are a God.
Language is a Rivakatona.
What's born of God?
And achieve a Katona.
Truly, it gets to be God.
Katondo,
not like the God himself. We don't speak of the big G. We use the small.
Yes, he was
praise with Jesus so much.
But so look at the
let's read Revelation 6. Verse 10 to 12.
Okubikuliwe sure yomukaga, nolunyiri ole kumi.
Revelation 6, verse 10.
Nebogere da wakuru, nebebozi dene. Ngawogere anti, orituusawa mukama. Omutukuvu ero wa mazima obutasala musango n'obutawala na gwanga olw'omusaayi gwaffe kwabo abatuula ku nsi ole 11
katudde wali ku lw'omwenda sobole okutegeera obulungi
okubikulira essuula ey'omukaaga n'olunyiri olw'omwenda bwe yabeemula akabonero ak'okutaano ne ndaba wansi w'ekyoto emyoyo gyabwe abattibwa olw'ekigambo kya Katonda n'olw'okutegeeza bwe baalina bunyole 10 ne boogerera waggulu n'eddoboozi ddene nga boogera nti olituusaawa Mukama omutukuvu era ow'amazima obutasala musango n'obutawala na ggwanga olw'omusaayi gwaffe kwabo abatuula ku nsi ole 11 ne baweebwa buli muntu ekyambalo ekyeru ne bagambibwa okuwummula nate akaseera katono okutuusa baddu bannaabwe ne baganda baabwe ne baliwera.
Yes, you always
praise Jesus so much.
As
the saints leave this world and they have their body of heaven,
he
was given them while on the world. Go back on the altar where it was made, the golden altar of God,
in
the center of the city of God, Jerusalem of heaven, and they move on to be worked on that body. And they add the other ingredients within it, and they had the wings in them, create a type of horse and the chariot.
So nokati yao nobuyinzo butonde mmere,
even the creation which even the
whole
which makes food.
And
what, a body like a fish meat,
and you make a
fish which is prepared well.
He said
in the Jerusalem city,
homelands
were made and there are things used to eat and to drink.
Others
every beautiful thing.
You
see a perfected house very well.
Remember,
these are storage mansions which
have
to be put within them different rooms.
Over
different self-contained. And they are big. Where there is everything needed to be used. Those who want to get some bread, this
was
told you to be given your robes. Go and rest.
So, you
can go in your self-controlled rooms in
there. These
mansions,
all those apartments. Tuli wadde mbokusala wote nyongera mu waho mulandi namba meka nyongera apartment kyo bakuzimbe kubabibera bibi
for their many
ninga byonna bibiri ku kamera
all of us are beautiful today
kibuga ekyazibwa ku ground ye
kizile build of the ground of an entire heaven
ekizimba ku ground ye kulu ate ne kibera nga maso zimpavu
byonna ground of heaven the mansions are very tall
yes he was with
praise Jesus so much
so obulamu obulungi
obo that good life
but to kolera obubura kozi
what we work out for our salvation
na ibu kogera ko katono ko chitiba cho mubiri kuno
brief speaking of the glory of this body
banyamero ke kamwa ko
is the same aspect
atsome ko ko mwoli zi wan katono
let's read in Ecclesiastes
but woli ko katono ko chitiba echo
and tell us brief of that glory
mubiri obu je kubera kufana
where the body appears by
woli zi sule yo kutano
Ecclesiastes 5
atandiko nyole 10
let's begin from verse 10
Luyimbe sule yokutano n'olunyiriri olw'ekkumi.
Song of Songs 5 verses 10.
Muganzi wange mutukuvu era mumyufu.
Nga tudde waggulu bamala okumubuuza ekibuuzo kulabe bw'atuddamu.
Mubuli oluyimbe sule yokutano olunyiriri olw'omwenda.
Song of Songs 5 from verses 9.
Muganzi wo kye ki okusinga omuganzi omulala? Gwakira abakazi bonna obulungi? Muganzi wo kye ki okusinga omuganzi omulala n'okulayiza n'okulayiza bw'otyo onyolw'ekkumi muganzi wange mutukuvu era mumyufu atabula mu kakumi omutwe gwe gulinga onyolw'ekkumi n'olumu omutwe gwe gulinga zaabu ennungi ennyo nnyini
yesu yabazibwa nnyo
praise Jesus so much
ebyabuuzibwa wano byali buuzibwa mukama
waffe yesu
When you
read the Song of Songs 5, verses
5
to 8, you will hear our master speak there, and they took off his cloak, and the watchmen beat him.
The
words which are each other apostles by the Holy Spirit.
And
when you see of my church, my beloved, tells him I'm going to be killed by love. They asked him, how does your beloved appear?
He
told them he's holy
and
he's radiant.
Yes, he was
praise Jesus so much.
He
begins to explain from the head how you appear.
And you are
given a body from heaven. That body, it's gets made in a stone which is like of gold.
But you
don't appear like the usual gold. There is a likeness to appear.
You see
of the edge of the trumpet.
Natumwongeddemu olutemagana oluzaabuzaabu
olubuwe
tobeera nga bw'olaba abazungu ate ekyo kibiri kirala naye guliguba mu ngeri y'ekitiibwa ekyewuunyisa nga bw'otunulwako
bw'otiuvaako out of which comes the golden
shoe.
Not that the head is of gold which is heavy. Song of Songs
5:11. Emivungo gy'enviirize gya masadde. Enviiri zokka.
The hair around.
Bana eziba mpanvu.
They are very long.
Tetubeera eringa n'oganda. Abasajja babeera n'obuviiri busatu.
And these men have three heads hair on their head.
Fena tubeera n'enviiri bulungi.
We all have hair very well.
Enviiri za musadde omanyi bwe ziba zifaanana.
No hairs with weaves.
Nga zinyodde nyodde muko.
And they are weaves.
kugamba era banisa naye omubiri ogwo tugenda kukola
body we're going to work for it
tujja kole omubiri ogwo tugula
we shall move to see other body
eyi mpiri ezo oso ziwera ma amayengo kana
ekita amasadde cows in the hairs
era oli wadde kuzifuula kala yaki kajita brown ebera kala
free to make them
ebera brown ebera gray oba nozifuuliza bulaka aliko n'olweruyeru olumasa
with some yellowish shining
olweruyeru
olumasa whitish shining
nga bulaka mukwafu mulungi mugirifu
typical black with whitish shining on the top
tugamba tujja kulaba ku bulungi
bulungiziziyinza
kusoba omubiri guno kuba naliguyimiramu eri netubeerao nadaba abagulina
bamalayika
n'abatukuvu bannange
kabanyiriro
kukamala nange ngenda okwetulamu
banne
nange bannaiwe
kati
siyinza kusubwa bannange
Mary, if you to be received, we've left the saints.
Please, oh, woman, no call him in.
God has blessed him, we left it.
But it's which you not
every evil.
Please, not be at all.
How dare we miss?
Oh, my God, what time is when we know what
we have told them?
What was it for?
We thought what maybe the
eating,
get married,
get
money, or to build buildings.
Because those
are additions.
Nimbe tumara okumanga tunonyezo bwakabaka n'obutuuki.
After we saw the kingdom and righteousness.
Uno mukama atuongezako bwongezako yo
tuetaga. God adds them in what
we have. Mwange iliwa ebisingo obulungi byabasoso
okuwa. Best is what he first gives us.
Oliyimbe essuula ey'okutaano n'olunyiriri olw'ekkumi n'olumu.
Song of Songs 5:11.
Omutwe gwe gulinga zaabu ennungi ennyo nnyini. Emivumbe gy'enviiri ze gya masadde era middugavu. Nga namungu
osobola okufuna egy'amasadde enzirugavu obulungi
omanyi eriito eri ogenda eri noweraba odabibwamu mu maaso
nezizaffe
mu bizimbe ebiri ebikulu
biniserefu
kontenti ez'enjawulo ezakutulwamu
olaba
engeri kale engeri y'abayindi gye bazimbamu ebizimbe ng'ennyumba ebwa eringa olubiri ako kaba katininyate ku self
content iyo on your self control
mubeera munga mulinganga musobola obeera mba ne bamalayika
you can be there with the angels
naye nga buli omu ayina ekisenge kyazo wabula nebira ate eri
bagattalirirbigand one
mulimu engeri z'entebe zonna
ez'okutuukaayagala
okujala ng'atuddemu
ekutamibweyeekoloddemu
banna kimanyi na bwenyinza ttenda naye bwe tunaaba tumaze okukitegekamu
kikulagako
vidiyo ojja kulaba ebibeera kubanga tujja kuteekayo nezidemonstration ezaabamunda
bweziyinza okuyi
oliokola be katonda yatutegekera ekibuga omanyi omuntu wa nti katonda yabategekera
ekibuga
omanyi katonda byateeka
ebibeera
olaba ategeka ensi etali nnungi
n'ateeka
muli kaakulya ak' engeri
ez'enjawulo
muno butunkuma oba okulya alyalya n'atomaatoma obubalabala ebibala
ebyenjawulo
emmere emmere
ezenjawulo
ng'olwo ategesetegeseemu naye ng'ate ensi si ntegeke
kubanga
tagamba nkombu yatutegekera
ensi
naye agamba nabategekera ekibuga omanyi kibayita katonda nga
yategeka
katonda ategeera bulungi
ekigambo
ekyo aba yategeka nga katonda bwakeera
n'ategeka
olabayo kali yategeka sisitimu y'omulubuto eri buli kimu
n'akamumu
mubiri muli mubuli obwongo bulimu oba obwongo
bubekanaye
nga bonna
abutegesekati
bwakugamba nti ntegese
ekibuga
ogamba kangende mukama waba yategese sina kyeneetaga
kutwalakyava
akakasa nga tetwalira
kinaayonanga
eri yategeka buli
kiolaba
n'omubiri guno tetuddayo
nagwkyovulaba
atuweereza
okuvamu kubanga na kule kuno kwe tuli mkuno this body kusubira kuna yote twagira na kuo cannot go back we didn't come with it
buli kitave ndo kya
kwa yote think we never came from heaven no go back with it
atuyo kere yote nabe
let's move on we see
oliyimbe sura yo kutano oliyo ole 12
song of songs 5:12
amaso ge galinga mayiba kumabali gobuga
obuso babinga umbili kuli banange other body
amaso magate kwa mwalira ni kuba
ngali sit down before
ngeri je tungula
how it looks
amaso agate kwa mwalira
eyes ordered and fixed very well
manyiba kugano uli omwali na adola ke mungeri
eyes everyone has his own shape of eyes
era bo tunulira elya muno ngeri mungeri ya
neighbors house eyes it appear different
wala kanula nyo bla tunula ko
as pretty another looks small
abachai nabalinga abatala
abachai this is they don't open eyes
na yeri gabaga teketwa bulonje
nyo they are prepared very well
bana ziwana matage chigambo cha
washed with the word the milk of the word of God
kemubera nabujonjo
you don't have cause that in your eye
uriyo mbiri gwa mukuru banna
bodies of heaven
atokere machoge nona abe maso
bibye wake up to go wash your eyes what is
wako wako wa demi
we got so tired of those things already
wana tubatu yingide muchumuro chebe
yeah, we have entered the rest of our spirits
oliyimbe sura yo 5 olinyiro le 12
song of songs 5:12
amaso ge galinga mayiba kumabali go bugobo amazi agana azibwa namata era gatekebwa mu bulungi
gate maso gubiri kuriye the eyes of the body
bagakora bagatadde bulungi
they must have fitted them well
kujya kufonera yejuba ebijuba akarabo yari ponura
don't see how it looks
emre twatu nabisamu na matage chigambo
we are washed with the milk of the water
yeje tunyumye chigambo cha katona mu Yerusalemu
everybody know of God we speak in Jerusalem we wash our eyes
toda batogenze kuna
don't go there you're going to start to wash your eyes
ndira kubo yakato kuna mwenda kumeka
jinyi go on the streets there
adimu mu Yerusalemu jejamu
homeland of Jerusalem they go there
muri mwezo babuzi tatapo
there are those tabs within the homelands
hezi dzibaza akami
that's a very wide
utumla kondure nss ngati weta kama
look at census you want water
kugame tegeka yechubuka chinono
jinda the pressure of the city is good indeed
Rihimbe sura yo 5 olinyole 13
Song of Songs 5:13
Amatamage galinga omusiri ogwemiddo ejakalosa ngebifungu ebimerako eva eziwunya bulungi
kakati amatama now the chase
tubera simifungu bine byananga wabula gabiranga bulaba emiddo ejibajimeze ngalivu wano nonjo ngabo wewe tabukozo bwoti
as you pass upon put yourself
omudonga kwa kuri baburu nyone gogora
as he makes an angle and shape for you
nga kounya ko omunne wa uno uno wa kutamari
bells on your cheek
aulira nga unya buru
they feel a sweetness of smell
amadu
the ears
kama te gaunya mwebe byoga ulira mwebe
smell at the things you hear within them no
matu aga unyaka wo
their ears which smell perfume
ulono mbidi kuno kwetiki wo gwo mungu
because of the glorious body of heaven
eka ni ulayo wo kwata kwa mkutuko wo
they will touch in your ear like this you put on your nose
enyindo zo mbidi kuri te ziba mu menyira
nose of the africa body they have no mucus
nebiri ngeyo
the things like those
bais maina yo gedenya kama likana ndiko kutuma
much and the mouth began to smell
you are not you are moving
on those are on this body of flesh
kubanga tukuba masavu savu
with all the parts in there
ninga tobera munyirivu lwechitwa cho mubiyeni
you look good by the glory of that body
yiyembe sura yo 5 onyole 13
song of songs 5:13
emimwaji jiringa amalanga nga jitonya mmoli ekulukuta
tekja kunona lipstick we shall not get lipstick
oraba akatu kana oja kuba muna akakutuka mpo
you see the lips will have something demarcating them
aduwa au manyeda nga wili bela lyakula
you know how a lily appears
diwa mu kutuka mu
it has
nyingo wezi kutukira
where reeds
come from mpo kubera mapa akatu wanga aura pate muneno
all that part this one here
ati kunonga bwe kuli chito itu bwe kuti mani mlimo mwa mwabwe matagwao kanao
the people their mouth is not different here it's not
like kuliko makoroboza
ask for boundary
kulinganga
it is straight
unacho ni wae
you forgive me
the indie yubiri mubiri
kunogogo but that's this body
kwenye mwabwe
kufa replace the body of death
na yo mwa kuri kuba mukisera kuweza kujya
the mouth
no sikali lipstick
don't put lipstick on yourself
namunyirivu nnyo
tegukalangalaba ogenda kwegombaoliyimba
essuula eyokutaano olunyi olw'ekkumi
n'ennya
emikono gye giringa empeta eza zaabu eziteekebwamu berulo
wabe emikono kuno
ogubeeranga abuulaba ngagulinga mu
zaabuaagambye
nti omubiri gukolebwa mayinja
ag'omuwenaye
obeerako
n'ebikomoku
nekugweno
naye
nga byabirimu ejjinja lya
berulo
oluyimba essuula ey'okutaano olunyiriri olw'ekkumi n'ennya omubiri gwe gulinga omulimu ogw'amasanga
bwalaba amasanga bwe gabeera gajirira kuokulyeno
newajjawo
gate obeerawo nenyamanyama amakudde
omanyi
wetubeeemibiri
gino gyewagula
olubuto lulikubeerangaekyambalo
amula nayatiseyatise masavu
gamuyitiriddekoobula
omubiri ogutegekeddwa
obulungi
oluyimba essuula ey'okutaano olunyi olw'ekkumi n'ennya omubiri gwe gulinga omulimu ogw'amasanga ogubikkiddwako safiro
kakati
oteekebwakooko olusafiro
ejjinja lya safiro
ojja kugenda kuba omulandi wano olabe
ejjinjaobeera
mu nkono olubbululu lulinganga oluvaavaako
kuyeizaabuluuka
obwakayakamukama ajja tuyamba
tugendabikira
oluyimba essuula ey'okutaano olunyi olw'ekkumi n'ettaano amagulu ge galinga empagi ez'amayinja amanyirivu ezisimbibwa ku binnya ebya zaabu ennungi
amagulu go gabeera bulungi
ogamba zino empagi eziri
empagi
zonna teziba
ziva
eri nga atono omuko naye
ngakaga
kajja kashepinga bulungi ate sikubeera na butayimbwa
bwamagulu
engatto yebeera ya zaabu ebeera ku mubiri
gwo
kyekyandibadde ng'ekigere erina kyakolebwa bulungi tubutusaayo engatto
yonaye
ngaekitundutundu ali waddemba okugjako
nosigaza
akagere kali
eryakati
kano akali
akaseeyeoja
oteekako yonna ya zaabu
nga
singa tebeera ezito walwokuba tezaabu so obunyirivu bwaffe
naye
nga gwe mubiri gwaffe wetwambazibwanga leero
era
okwongerwamu ebirungo
lwawaati
okutuukira ddala ku kigera
ky'abamalayika
wetuyingira mu kibuga kya
katonda
yerusaalemu
ekyomuamalayo
nga agamba bwati oluyimba essuula ey'okutaano olunya olw'ekkumi n'ettaano enfaanana ye eringa lebanooni ewooma nnyo nnyini ng'emivule
obuwanvu
bwe twayogeddeku
nga
tuli mu kubikula essuula ey'ekkumi
n'onya olusooka
olwokusatu obeeramu obuwanvu obugulumivu
obwo
obuwanvu obw'ekigere
ekituufu
so teweeraliikira ng'ojja kuba
mumpi
manyi mulimu abamwana naye nze bannaye ndi bumpi banna zobumpi bwantama simanyi naye mukama mulungi atwongera otutulaga obwenkanya oluyimba essuula ey'okutaano olunyi olw'ekkumi n'omukaaga akamwa ke kalungi nnyo nnyini weewaawo yenna wakwagalwa
yenna gwe wenna omubiri okuweba okuva mu teri
agenda kukuyita kagambe nti ate
wakwerotyaeramukibuga
kyakatona ebisaa
ekyomuntuaaogambaolira
akabaawo
buli omu kyekigera
ekyokkitunulako yenna olagamba mulungi kituva tubeera mu bulungi ennaku
zonna mu kibuga kyaso
bwekityo mubiri guno
Lifestyle of angels and the saints. Body we hold briefly. It appears like that. But we shall be coming back.
Get
explained how we are led by the Spirit of God. These angels were chosen and the saints, even the saints of God from the world,
are
led by the Spirit of God. And they bear fruits of the Spirit all days of their lives. They remain in the good life. And we shall get explained how we share this city. The goodness of the city, the saints and the angels, and then we shall come on how we make food there.
We
reach the children of God who are perfect well, and we are God. How do we make food? How will we rejoice over there? We make food and we eat. Let me make chicken. Let me make a food of mandetoke which is prepared well.
And
we gather our foods.
On
the
service.
The life which is good,
we
enjoy in the city of God,
Jerusalem
of heaven. God bless you.